It's your boys, Heavy D, the dancehall killer, MC Zef, Finger Wax, Bad Boy Jemedare.
Mademo wa Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kukatika.
Mademo wa Texas,
kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kukatika, kuzungusha, kutingisha.
The dancehall king, one American at the team. Need a two girls can't fulfill my dream. So happy make a walk over my scheme. So girl, shake your body, girl, let me the team. Them girls roll them body like a sexy machine. Girl, if you holler me one time, them a shout in at the club. When you hear pass a wine, girl, give me fever when I look at the wicked swine. When you spin your body, girl, you look so fine. One party, girl, night, please, girl, don't forget. Them wanna charm, girl, any intellect. Texas girls got ambition and etiquette. Them girls wanna bubble, then swing, swing. Them girls wanna bubble, then bring, bring. Them a wine, them a wine, them a shake. Demo shake, shake, shake. Mademo Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo Texas,
wanapenda kukatika.
Mademo Texas,
kutingisha.
Mademo Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo Texas,
wanapenda kukatika, kuzungusha, kutingisha.
She's a pretty girl, I love her when she whines. From my head to the toe, I love her body, I love her style.
Shake a bum bum, shake a bum bum.
Girl, shake your body like a boom boom.
Hey, bongo party. Na mademo tesa kwenye flow wana tesa. Vile wana wine, kweli wako fine. Kama star wana shine, zo viuno kile geza. Kama kweza kwenye flow wana teleza. Wana cheza cheza, kidam paka moro. Maniga na matoro kwa giza totoro. Kwenye flow wame stack, vile wana twap, wana leather hat attack. Wakizungusha, wakitingisha, jeme mina kuisha. Vile wana kata, na wapakata, wamedunga mini skate. Hini party bila keki, wako so sexy, wako so tasty, okiro. He's a Wesley. No, Mrs. Flaky, nima chupa tuki blacky. Aha, nima chupa tuki blacky. Jemedare.
Mademo wa Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kukatika.
Mademo wa Texas,
kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kuzungusha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kutingisha.
Mademo wa Texas,
wanapenda kukatika, kuzungusha, kutingisha.
Heavy D, the dancehall killer.